luthando lakho ngiyajabula mangibona ingane yethu ngibheke emehlweni luthando lakho ngizophinda ekuseni ebusuku ngingowakho baba wabantu bami ngizophinda ekuseni ebusuku ngingowakho baba wabantu bami nina na stand us up sisuka kude Stand us up, sisuka kude.